sitera bantwana esikoleni bethu uma wethu sangena esikoleni wethu sikhula ngamalenkinga zayo babe sitera bantwana esikoleni bethu uma wethu sangena esikoleni wethu sikhula ngamalenkinga zayo uma sinalala sinakile bengasiza ngala bonke Okay, my little king, I must not last a day.
Sikati sisebanzane, babe tola wo.